Onu na-egbu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onu na-egbu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. I know your man, waiting say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be caught, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụrụ Chukwu. If you know a man, waiting say you be God. Make the call, invite them all. Obulo wo, nyakwalu biaba. Obulo no, nyakulu kute. Obulike, nyakelu keta. Owaga malele ike bikechi. Onu na-egwu na mmadụ bụrụ Chukwu. Onu na-egwu na mmadụ bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya make any for chi bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Eziokwu. Onye si na ya bụ chi. 247aria.com
Music.
Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power.